Verwap.com.
Don't say to Maziba and you guy. Ulibe anga kuchite advice. Magero wa pambali barimbwe. Mkazi wa kunyumba alema. Sembe ndiwe mune kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe ndiwe ngati ndiwe buta kodi unga shanshe. Mwati unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Zemeniwe mwushe unga shanshe.
Zemeniwe. If she did the same to you.
Zemeniwe mwushe unga shanshe. Zemeniwe. Zemeniwe mwushe unga shanshe. Zemeniwe.
If she did the same to you.
Zemeniwe mwushe unga shanshe. Zemeniwe.
How do you sleep at night? Upani sabwanji kutuona tulo. Lie after lie you are tell. Every night laying in a different woman bed. Isha munga niwe. Scandal after scandal. Ushe unga ninde. Kano unga niwe. Scandal after scandal. Oh oh oh. Ala uwa fitala. Aka imuena. You better open up. Kasama fauna. It's better homo uzenga. Ki ulibe interest.
Zimbe nzendiwe. Zimbe ndiwe mune. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Imagine you move as in the Apalamana Kunja. Imagine you move as in the Sandia Gona Panja. You will pity Samo, where have any come? Living at the Uma Mula Quila, Makukulu Kila, Utoyako Soma Kupukila. Ishamonga niwe, scandal after scandal, Ushe Ungarinde, Kanonga niwe. Scandal after scandal. Oh, oh, oh. Wala uwa vitala. Aka imwena. You better open up. Nasumufuna. Osamunama. Atumukonda. Oh, no, oh, no. Wala uwa vitala. Aka imwena. You better open up. Nasumufuna. It's better umu uzenga. Ti ulibe interest.
Sembe nzendiwe. Sembe ndiwe mune. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. Sembe nzendiwe. Ngati ndiwe buta. Kodi unga shanshe. Mwadi unga shanshe iwe. If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
If she did the same to you.
Sembe ndiwe mwche unga shanshe. Sembe ndiwe.
Mwche na mwi kama na logo.
Zwap.com.
Sembe ndiwe.
International.